Siyanibingelela nonke zihlobo egameni lenkosi yethu Jesu.
We greet you all, friends, in the name of our Lord Jesus.
Akwangathi abazalwane abanawo lenjabulo enginayo mina ukuthi sithole ukuhlangana ngizobe vumela phansi.
I don't know whether the brethren have got the same joy that I have got. I see there isn't a grand response.
Kuyintokozo enkulu enhlizweni zethu. Ngikholwa ukuthi sonke njoba silana nakuzo zonke indawo lapho belalele khona lenkonzo. Ngikholwa ukuthi kuyintokozo enkulu ukuba sithole isikhathi esinjengalesi.
It is a great joy that we can be together like this here, and I hope and I trust that it is also a great joy for those listening by other means that they can be together with us.
Kuyintokozo enkulu ukuhlangana nalesi sikhathi sePhasika sokwazi ukuthi inkosi siyilokhu esiyikona inkosi yethu yasifela yalenga onqamlezweni.
It is a great joy that we can be here over this Easter period where we can celebrate and know that it is Jesus that has brought us so far, that we are what we are through him.
Abathandekayo bazokhumbula iminyakana cishe ngithi yazi yambili singakwazi ukuhlangana ngalendlela.
The beloved will know that it was maybe 2 years ago that we could not come together like this.
No, kule yaminyaka ilolu phambi kwaludlule.
In those years,
kwakunzima inhliziyo zazikhala zilila ukuthi asikwazi ukuhlangana sizodumisa inkosi yethu sizoyibonga ngalokho eyasenzela kona.
Our hearts were troubled and they were sore that at that time we couldn't come together and be together and praise the Lord together.
Kodwa masihlangana kanjena kumele bazalwane simbonge uNkulunkulu. Uma sikwazi ukuhlangana ngalendlela sibone ukuthi kwake kwenzeke ukuthi singakwazi ukuhlangana ngalendlela, kodwa masihlangana ngalendlela simbonge uNkulunkulu ngenhliziyo zethu zonke ukuthi sihlangane sizombonga.
We should be glad, we should be joyful with our whole hearts that we can be together like this, remembering that there was a time when we were unable to do so, that we are really glad and delighted in our hearts that we can be together.
Si sazothandaza sithanda ukuthi sinamukele nonke lapho niqhamuka khona endaweni la niqhamuka khona kuleli lakithi eSouth Africa nabanye abaqhamuka phesheya kwezilwandle sinemukela ngenjabulo enkulu kuleli Phasika.
We are still going to pray, but we would like to welcome you all for coming, those from our country here in South Africa and also those from other countries. We are so glad and we welcome you heartily with open hands that you have come to be with us.
Sithanda ukwemukela nalapho kuzo zonke indawo abangekho laphakathi kwethu esingababoni inkulungwane ezilalele lenkonzo kulezo ndawo ebekuzona ngendlela abalalela ngazo. Sithanda ukuthi sibamukele kakhulu kuyintokozo ukuthi bathamele lezi inkonzo.
And we would like to welcome all of you who are tuned in the different ways in your thousands that you can be together with us. We are so glad and we welcome you as well.
Esikuthokozelayo bayasho ukuthi hawu siyathokoza siyambonga uNkulunkulu ngalomsebenzi, noma ngigula ngisocansini ngilele noma ngingakwazi ngalitholanga ithuba lokuthi ngiye enkonzweni kodwa ngithola inkonzo eyisimanga ngilapho la ngikhona ngisembhedeni ngilaphi kodwa ngithokozela inkonzo ngendlela eyisimanga.
And there are many that have said that they are so thankful that there are these ways of being able to listen to the service, to get the service, even though there might be those who are ill, who are in bed and are unable to come to the service.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusebenza kwakhe.
We thank the Lord very much for his working.
Ake sithandazeni.
Shall we pray?
Nkulunkulu wethu siyathoba kuwe, siyabonga Nkosi ngalesi sikhathi nangalezi insuku osiphe zona ukuba sibe sezinyaweni zakho.
Our God, we bow before you. We thank you that we can be at your feet in this time.
Impela Nkulunkulu wethu inhliziyo zethu ziyathokoza, ziyathaba Nkosi ngokuba usiphe ukuba sifinyelele kulezi inkonzo.
Indeed, our God, our hearts are glad that we have come to this time where we can meet like this.
Siphe Nkosi ukuthi sisazokuzwa okuningi, Nkosi sazokhuluma nathi ngezindlela eziningi, Nkosi ukuthi ikhwama zethu zikwazi ukulondoloza lokho ozosipha kona, kuhlale Nkosi sikusebenzise ekuphileni kwethu konke.
And Lord, as we are going to listen to much over this time, we ask that you would grant us that we might treasure and keep what you say to us, and that it can be a help to us as we carry on living for you.
Siyacela Nkosi ukuthi le nkonzo yethu yokuqala uyisebenzise Nkosi, ithinte inhliziyo zethu, ijule Nkosi isebenze umsebenzi ukuthi ungakudinga enhlizweni zethu kukhishwe.
And Lord, we thank you for this first service and ask you that you would help us, that you would speak to us in a special way, and that you would take away and eradicate that which you do not want in our lives.
Busisa konke Nkosi okuzokwenziwa. Ubusise Nkosi nenceku yakho ezosipha izwi lakho.
Please bless everything that will be done and also your servant who will bring us your word.
Konke lokho Nkosi sicela ngenxa yegama lakho.
And we ask all of this for your name's sake.
Amen.
Amen.
Esikhathini samanje sizocela ikwaya yakwasiza abantu ukuba ize ngaphambili. Iseza ngaphambili ngeke ngisasukuma mina sengiyocela siyocela inceku yenkosi ubaba ungubane ukuba asithathele lenkonzo.
So we will ask the choir, Kwasizabantu choir, to come forward and to sing for us. And then we will not get up again thereafter. We will ask the Lord's servant, Mgobane, to come forward and bring the word.
I choir ge izo kula matula be ma bili, I tulo les ngisi, ne tulo les sizulu. Eles ngisi li khaza ngokuthi wabethelwa esiphambanweni, waba namanxeba esiphambanweni, wadatshulwa ngenxa yami uJesu Kristu. Ngakho ke ngiyambabaza, ngiyamdumisa uNkulunkulu wami, umsindisi wami, ngoba wakwenza konke lokho ngenxa yami. Kwakungenxa yezono zami kuba uNkulunkulu anikele ngendodana yakhe uJesu Kristu esiphambanweni. Ingakho ngimbabaza namhlanje, ngimdumisa uNkulunkulu ngoba ngenxa yami walenga esiphambanweni, waba namanxeba ngenxa yami, walinyazwa ngenxa yami, wopha ngenxa yami. Ngakho ngiyambabaza uNkulunkulu, ngiyamdumisa. Elesizulu bafika phambi kwaPilato.
The Zulu song speaks of Jesus being brought before Pilate, being accused by the scribes that he was causing strife and disunity in Israel, and all lies were spoken about him, but Jesus kept quiet. He knew that the scripture needed to be fulfilled, and even when he ordered his disciples to meet with him before he was taken up to heaven, he commanded them to remain and pray till they be endowed with power from on high, that they should be his true witnesses.
He was wounded, he died on the cross for me, and he died to
Greet you this evening.
Impela sinibingelela ngegama elingaphezwa wonke amagama.
Indeed, we greet you in the name that is above all other names.
Ngoba likho elinye igama elinikeziwe amandla ngaphandle kwegama lenkosi yethu Jesu Christu.
There is no other name that has been given the power other than the name of our Lord Jesus Christ.
Futhi sihlangene lapha ngokumbonga uNkulunkulu ongachazekiyo.
And we have come together to thank the Lord for that we cannot explain it.
Futhi ngeke sikhohle ukuthi umkhosi wePhasika lo wokuqala uba umfundise ngekho phakathi kwethu.
And we cannot forget that this is our first Easter conference without Reverend Stegen.
Uma simi lapha simi ngomusa kaNkulunkulu.
And as we stand here only by the grace of God.
Sibonga uthando lwakhe, sibonga umusa wakhe sonke lesi sikhathi.
We thank the Lord for his love and we thank the Lord for his grace all this time.
Sibonga ugcinwa nguye usuku nosuku.
And that he keeps us each and every day.
Simbonga ngezibusiso zonke asenzela zona usuku nosuku.
We thank him for all the blessings he bestows on us each and every day.
Siyamdumisa sithi akekho ofana noNkulunkulu.
We praise him and we say there is none like God.
Nomisitha besikhahlela sibhakela senza noma yini kodwa siyambonga uJesu ukuthi akashiya unathi namanje.
And even though the enemy was kicking and shouting, whatever they were doing, we thank the Lord that he kept us and that he loved us and is still with us now.
Nokubona nakekela umsebenzi wakhe awuqala uyena ngendlela yakhe ngenceku yakhe. Sibonga uNkulunkulu ukuthi namanje usawumisile usawubambile.
And that the Lord cares for the work which the Lord started through his servant, and that even now the work is in the Lord's hands.
Ngeke silibale imisebenzi kaBaba uMfundisi uStegen ayenzayo ebonakalayo neyayibonakala lesaqhubeka ebonakala kuze kube manje.
We cannot forget the works of Reverend Stegen, what we saw and what we still see continuing even now.
Ngeke silibale futhi inkonzo zakhe zangalesi sikhathi.
And we cannot forget the services he held at this time.
Kwangathi uNkulunkulu engasiza aselekelele nangaso lesi sikhathi futhi.
And we pray that the Lord would help us even as we are together at this time.
Umkhosi omkhulu lona ehlangene ngawo.
This is a great celebration feast that we have come together for.
Umkhosi wonqoba lona.
It is a celebration of victory.
Umkhosi waqala kanzima kodwa ekugcineni kwaba kunqoba.
That started in a difficult manner, but in the end, it ended in victory.
Umkhosi lona lapho kwakufezeka khona zonke onke amacebo asezulwini ngami nangawe.
A time where all the plans of heaven are fulfilled through you and through me.
Cabanga ukuthi sonke amehlo ethu avulekile ayabona. Uma kwangazange kwaba ngomusa kaNkulunkulu, kwaba ngensindiso epheleleyo kaNkulunkulu ngabe kuphi wena ngabe nguphi mina.
I trust that our eyes are open to this. If it was not for the grace of God, where would I be today?
Ngabe sinakho yini lokhu kuhlangana esihlangene ngakho sibaningi kangaka abadala abasha kumnandi sihlangene ngendaba kaJesu.
Would we have been together as many as we are, young and old, but brought together by this matter of our Lord Jesus?
Sihlangene ngevangeli lenkosi yethu uJesu Kristu.
Brought together by the gospel of our Lord Jesus Christ.
Umkhosi omkhulu lona wokunqoba amandla kaNkulunkulu asevangelini lakhe.
A great celebration where there is victory in the power of the gospel of our Lord Jesus.
Umkhosi omkhulu lona obengamela ukucimeke ezinhlizweni zethu.
An event in time that should never be taken away from our hearts and our minds.
Lomkhosi ongaka kumele ukuthi usikhumbuze. Siqhamukaphi? Liqhamuke kanjani ivangeli? Silapha sifinyelele kanjani? Ungasilahlekeli, singaduki, singacishelwa yilokho ngoba mangasuke engqondweni zethu.
During this celebration, that it reminds us, where do we come from? If it wasn't for the gospel, where would we have been? And may it never be taken away from our minds.
Umpostle Paul utanglamahloni ngaleli ivangeli ngokuba lingamandla.
The Apostle Paul says, I am not ashamed of this gospel because it has power.
Ngabantu abanamahloni ngevangeli ngoba lahlukile linamandla.
We should not be ashamed of the gospel. It is different and it has power.
Akumele ukuthi udidwe abanye abantu, didwe abanye bezinye inkolo begxeka, mhlawumbe besola nokuthi hayi amaKristu anamaholiday amaningi. Impela kufanele kube njalo futhi khona amanye angasekho okumele ukuthi abe khona uma ucabanga ukuthi kungakanani okwenzeka ngale ndodana yomuntu.
You should not be led astray. You should not doubt by what others say to you, what other religions say to you. And speaking of the Christians and saying, oh, you have so many holidays that you remember. It has to be like that. There are even others that have been taken away because of these great events.
Umkhosi omkhulu lona wokusindiswa kwethu, insindiso epheleleyo.
A great celebration, a time where we remember our full salvation.
Wena abantu abaningi mhlambe ngaba abadala nabo abadala angicabanga ukuthi bakhona labantu ababebadala abathi eyi mntanami angisazi ukuthi ngazalwa nini. Omunye akhumbule ukuthi hayi mina ngazalwa ngempi kaBhambatha. Omunye athi hayi mina ngazalwa ngempi kushiwa izinto ey'ningi okwenzeka ngaleyo sikhathi. Ingathi ngazalwa kwenzeka lokho, asisekho lapho. Bantu abaningi umuntu nomuntu uyazi ukuthi wazalwa nini ngalophi usuku ngayiphi inyanga ngamuphi unyaka.
The older people among us, there are not those anymore that could not remember their birthdays. All they could remember was, I was born at the battle of this and the battle of that. We are in a time where each of us know. We know when we were born and who we are.
Abaningi benza imicimbi yabo ngosuku lokuzalwa.
Many have a great celebration on their birthday.
Kodwa uyalikhumbula yini usuku lapho kwenzeka khona isimanga empilweni yakho?
But do you remember the day where that miraculous event happened in your life?
lapho wahlangana nevangeli khona lapho wahlangana zashintsha izinto empilweni yakho ngoba leli vangeli lethu lemshintsha umuntu.
Where you met with the gospel, where your life changed because this gospel changes lives.
Uma ungakahlangani nalo ndaba leyo yokushintshwa yokuguquka empilweni yakho ngithi hayi mhlobo wami akwakahlangani nalo ngoba lona linamandla okugoba ukuba usindiswe kubone noma ubani basho bethi sasimazi wayengenje ngaphambili.
If you cannot say that your life has been changed, then you have not met up with this gospel, because the gospel has the power to bend you, to bring you down, to understand who you are, and that you need the Lord to save your life.
So bala vele uma ungakasizakali uzokhumbula ngensindiso ngoba uyazi kodwa make wayashintsha impilo yakho awukwazi ukufana naqala, awukwazi ukuba namahloni ngevangeli, awukwazi ukungena ngaphansi kwamatafula, ungathandi ukuvela obala ukuthi wena ungumKristu.
If your life hasn't been saved, then of course I understand why I cannot remind you of that day. But the gospel, oh, it changes your life. It changes the way you are. It makes you into something new.
Ivangeli lethu linamandla. Liyasiguqula. Liyashintsha. Singabe saba yilokho ebesiyikhona ngaphambili.
Our gospel has power. It changes us. We are not the same as we were before.
Alimele futhi ndawonye.
It also does not stagnate.
Lapho ukunqoba konke sekube sobala abapostoli ngaleso sikhathi bahluleke ukuyibamba omunye washona le omunye wayale omunye washona le omunye wayale behambisa indaba yevangeli mawusuhlangene lalamandla khona umlilo uzwayo ngaphakathi kwakho.
When the victory was complete, it was evident with the apostles. The one went in this direction, other one in that direction, and so on. They went all over. If you have experienced the gospel, you cannot keep quiet.
Mawusuhlangana no Jesu, awukwazi ukuthula. Awukwazi ukuyihlalela nje. Ngoba lento engaphakathi kuwe iyaqhubezela phambili ukuthi hayi namhlanje angiwenzanga umsebenzi. Kumele ukuba ngiqhubekele phambili. Kumele ukuba ngibatshele abanye ngendaba kaJesu.
If your life has been touched by the Lord Jesus, you cannot keep quiet. You cannot sit still. During the day you say, but I have not done anything, and you are pushed. You want to bring the gospel to other people to be saved.
Yalikhumbula usuku lwakho lokuhlangana noJesu na?
Do you remember the day when you met up with Jesus?
Mawungakahlangani bengamela adlule lama Easter. Ngashuthi lama Easter. Leli Phasika ungahlangananga noJesu.
If you have not yet met up with the Lord Jesus, this Passover should not come to an end and you haven't met up with the Lord Jesus.
Sekhona indawo namanje ukuba ungahlangana noJesu nangalezi insuku.
There is still a time for you to meet up with the Lord Jesus during these days.
Igazi likaJesu sengawenza umsebenzi nangalezi inkonzo zePhasika kulezi insuku.
The blood of our Lord Jesus still has a work that it can do these days.
Akesivule izwi lenkosi encwadini ngokaLuka isahloko samashumi amabili nambili.
Shall we open God's word to the Gospel according to Luke.
Chapter, Luke 22,
and
verse
22. Luke 22, and start reading from verse 7.
Ncwadi ngoka Luka, isahluko samashumi amabili nambili, 22. Ivesi qale vesini lesikhombisa.
Luke 22, and we'll start reading from verse 7.
Kufundeka khona kanjena. Lwase lufika usuku lwesinkwa esingenamvubelo. Okumele ukuba kuhlatshwe ngale phasika. Wathuma oPhethro noJohane wathi, hambani niye ukusilungisela iphasika ukuba sidle.
Then came the day of unleavened bread, on which the Passover lamb had to be sacrificed. So Jesus sent Peter and John, saying, go and prepare the Passover for us, that we may eat it.
Bathi kuye, uthanda ukuba sikulungisele phi na? Wathi kubo, bekani, seningena emzini, niyakuhlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi, mlandeleni, niye endlini angena kuyo. Nize nithi kumnini indlu, uthi umfundisi wethu, liphi ikamelo lokungenisa lapho ngingadlela khona ephasika nabafundi bami na?
They said to him, where will you have us prepared? He said to them, behold, when you have entered the city, a man carrying a jar of water will meet you. Follow him into the house that he enters, and tell the master of the house, the teacher says to you, where is the guest room where I may eat the Passover with my disciples?
Lo kuza kunikhombisa ikamela elikhulu eliphezulu elendlelweyo. Lungiselani lapho.
And he will show you a large upper room furnished. Prepare it there.
Basuka bafumana kunje ngokusho kwakhe kubo. Basebelungisa iphasika. Kwathi kuba kufike isikhathi, wahlala phansi nabapostoli kanye naye.
And they went and found it just as he had told them, and they prepared the Passover. And when the hour came, he reclined at table, and the apostles with him.
Verse 15. Wayesethi kubo, nginqanele nokunqanela ukudla nani leli phasika. Ngingakahlupheki ngokuba ngithi kini, angisayukulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu.
And he said to them, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer, for I tell you, I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God.
Verse 17. Wamukela isitsha wabonga wathi, thabathani lokhu nabelane.
Verse 17, and he took a cup, and when he had given thanks, he said, take this and divide it among yourselves.
Asigcine khona lapho.
We'll end reading there.
Standards.
Shall we pray?
Siyacela Nkosi usibusisele izwi lakho.
Our Lord, we pray that you would bless your word to us.
Amen.
Amen.
Iyathinta indaba kaJesu.
The matter of Jesus touches the heart.
Konke wayesekuhlelile.
Everything had been arranged.
Konke kwasekumi ngononina.
And everything was put in place to happen.
Evesini leshumi nanhlanu. Evesini leshumi nanhlanu. Nginqanele nokunqanela ukudla nani leli phasika ngingakahlupheki.
In verse 15, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer.
Ngaphambi kwalokhu ubekade ekhuluma.
Before this, Jesus had spoken, I need to go to Jerusalem. I need to. If I do not go to Jerusalem, what needs to be accomplished and come, that will not happen.
And
when Peter thought he was doing Jesus a favor and saying, Jesus, no, this will not happen, he said, behind me, Satan, because you need to see like man, you don't see that of God. Calling him a Satan because he was standing in his way for God's plan to be accomplished here on earth. Where Jesus had to go to Jerusalem, here as well, he desired to eat that Passover with them because it would be the last time. I earnestly desire to eat this Passover with you before I suffer.
Abafundi bakhe bafumana kunjengoba ayeshilo.
And indeed, the disciples went on ahead, and it was as the Lord had said.
Thunywe nje hambani ngothi mangena emzini ngizohlangana nomuntu othwele imbiza yamanzi. Khulumani kanje na kanje na kanje.
Telling them, if you enter the city, you shall see a man carrying a jar of water. Then you do this, this, and this. And they went, and they found it exactly as it had been said. That of our Lord has got order. It is in place. There is no disruptions.
Thola ngempela indlu ilungisiwe. Nalona baya kuyena akabaphikisa akabuza okuningi uyabalayela lelo kamela liphezulu labezokwazi ukulungisela khona lo mcimbi nalokhu kudla kugcina kuka Jesu nabafundi bakhe.
The room is prepared. They get there. The owner of the home does not ask many questions, directs them straight there so that they can prepare for the Lord Jesus. What would you have done?
Oh, this is Zugulane Samanje. Sinembuzo eminingi. This is Zugulane Samanje. Asilaleni. Sinembuzo emningi, siyaphikisana, sinengqondo yaso.
Oh, the generation of today does not listen, always has questions, always have their own ideas and only want their way to come to pass.
Bazobuza imbuzo emningi. Hawu Nkosi, idolobha lingaka. Sizombona kanjani? Makuthiwa umuntu ophethe imbiza, abantu bethwala imbiza eyininganga, siyomazi kanjani okuyena yena na?
Oh Lord, this city is so big. How will we find the right place, the right person? There are so many people that carry jars on their head.
Bangaki uJesu akwazi ukukhuluma kubo, basukume khona lapho.
How many, when the Lord speaks, can get up at that moment and do as they've been commanded. How many are there that the Lord has that assurance and knowing that if I speak to them, they will do it?
Uma bekunjalo besiyoba nabantwana bakaNkulunkulu abaningi abalalelayo nabaligcinayo izwi kaNkulunkulu.
If it would be so, there would be many children of God that keep the word and do as it says.
Lalela la baningi abazibiza ngegama likaJesu kodwa hayi bayingcosana abakwazi ukulalela lokho kusho uNkulunkulu.
Listen to this. There are many that call themselves children of God, but there are only few that do as he says.
Baningi abezwayo kodwa bangakanani abenzayo intando kaNkulunkulu.
Many hear, but how many do the will of God?
Sizwile sibaningi ngokufa kaJesu. Sizwile okuningi ngeindaba zakhe engakafi. Ukuthi kwahamba kanjani uma besohamba emazwini akhe besiyokuthola ukuphila kwangempela.
We have heard of the happenings, how the Lord Jesus died and was risen, and how what happened before the time. If we would go according to those words, oh, such great things would happen.
Nangempela bafumana kwenzeke njengoba uJesu eshilo, bayamthola uyabalayela indawo labelo ebezolungiselela khona lokhu kudla kokugcina noJesu.
As they arrived there, it happened exactly as the Lord Jesus said, and then they were able to prepare for that final Passover with the Lord Jesus.
Nginqanele nokunqanela ukudla nani leli Pasika ngingakahlupheki ngokuba ngithi kini angisayukulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu.
I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer, for I tell you I will not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God.
Nembala lapho sebehlezi bephuza bedla lesi sinkwe singenamvubelo waqala uJesu ukukhuluma inhliziyo yakhe.
And as they were seated there, started eating the unleavened bread, the Lord Jesus started opening his heart to them.
Waqala uJesu ebatshela ngokuhlupheka kwakhe nazongena kukho njalo njalo.
Where he started to share with them his suffering and what was to come.
Okudabukisayo ukuthi ngalesi sikhathi ekhuluma nabo edla nabo sithola omunye wabo wayeseduze noJesu owayeseduze nenhliziyo yakhe owaye usizo kuJesu uJudas.
The heartbreaking thing is, as they were seated there, as they were eating together, as the Lord was speaking, there was one who was close, a close one of the disciples to the Lord Jesus, Judas.
Singaba nembuzo emningi. Hawu Nkosi. Kwaba ngani ukuba ukhethe uJudas na abe ngomunye wabafundi bakho?
We can have many questions. Lord Jesus, why did you choose Judas to be one of your disciples?
How can the Lord Judas go suzobuye ekugcineni akwenzakalise akuphike ngaphandle kokukuphika anikele ngawe ezitheni zakho kanjani inkosi kuba wakhetha umuntu onje?
In the end, Lord, he will be the one that will deny you. He will be the one that will betray you. But why, Lord, did you choose that man?
Kodwa kwenzeka. Kukhona abantu abangabahlobo bakho bebe seduze kanti khona abanye abangaba ngabahlobo kanti bona futhi abazokunikela esitheni.
But it does happen because there are those friends that are close to you and will be there for you, but there are those who are close to you and they will end up being an enemy to you.
Khona abantu ababukeka beseduze kube ngathi banemizwa kube ngathi bayazwelana noJesu kodwa awukalula nje sitha sibathenge bathengeke hayi nje ukuthi benzokubi babe phambili eplanini lokunikela ngaye ngoba kubanga nje ukuthi uyabethelwa ngabo kodwa ayibona uyena owayehlela uJudas.
There are those that are so close. They are one. You think they are one with you. And yet, they are the ones in the forefront that are busy arranging this betrayal.
Kukhona iculo elithi, Nkosi, ngithanda ukuba ngibe umKristu enhlizweni yami. Ngithanda ukuba ngibe umKristu enhlizweni yami.
There's the song that says, I want to be a Christian in my heart, in my heart.
Bese kuba khona kwenye indawo lalithi khona Nkosi angithanda ukuba ngibe njengoJudas. Nkosi angithanda ukuba ngibe njengoJudas enhlizweni yami.
And the song continues where it even says, oh, I don't want to be like Judas. I don't want to be like Judas in my heart.
Ekugcineni, Nkosi, ngithanda ukuba njengoJesu. Ngithanda ukuba njengoJesu enhlizweni yami.
And in the end it says, I want to be like Jesus. I want to be like Jesus in my heart.
Angithandi Nkosi ukukhohlisa. Angithandi Nkosi ukuba ngenze sengathi kuyikho. Angithandi Nkosi ukuba ngidlale ngawe ngathi ngiyakuthanda ngiyakhonza kanti ngufeleba kwesitha sika Jesu.
I don't want to be someone who is acting, someone who looks like he is part of it, and yet in the end I am the one that betrays my Lord.
Nkosi angithandi ukuba ngibe nothando olpretendayo, angithandi ukuba ngibe nothando olilingisayo kanti uNkulunkulu ngikude nawe ngempilo yami.
I do not want to have a love that pretends and yet inside my heart I am far away from you.
Hlobo wami uhlezi lapha kusihlwa unaluphi uhlobo lothando ngoJesu.
My friend, as you are seated here, what kind of love do you have towards Jesus?
UJesu mayekubuka uthini ngawe lungakanani uthando nalenhlizweni noma nawe unguye lona omkhaphelayo noceba amacebo ngizombamba kanjani nizomthola ngoba kumthetho wakhe kuyisiko lakhe wazi yonke into ngaye.
If the Lord looks at you, what love does he see in you towards him? Or are you one of those that are planning, that are in it and busy betraying the Lord Jesus?
UJesu wazi konke ngathi.
The Lord Jesus knows everything about us.
UJesu usazi sonke ngoba yena uyadlula la kugcina khona amehla abantu ubone kujuleni kwenhliziyo yomuntu.
The Lord Jesus knows each and every one of us. His eyes go further than what man's eyes see, and he sees the heart.
Okunye kumele ukuthi uqonde uyayazi inhliziyo yakho.
One thing you need to grasp and take hold of and know, he knows your heart.
Uyazi ukuthi umkhonza kanjani.
He knows how you serve him.
Mhlambe yonke leminyaka kade ulingisa pretender. Kube sengathi kube ngathi uyalandela awu kanti akekho isitha sevangeli njengawe.
Maybe all these years you have been pretending as if you are part, but maybe there's no greater enemy of the gospel than you.
Mbuzo mkhulu, how Judas uzuhlele pho uzubakhombise pho uzubalayele pho wazi konke ngaye unikela ngaye kuze kube sekufini sekufeni uthi uJesu hawo kodwa ngiyakhala ngiyamkhalela lo okuzokwenzeka lezi zinto ngaye ngabe ngcono bekuthwa kazalwanga.
Oh Judas, why would you be the one who makes all the arrangements, who brings them to the Lord Jesus, who betrays him? Oh, the Lord Jesus even said, oh, woe to the person by whom this betrayal will come. It would be better they had not been born.
Mhlambe kumele sivume. Sithi uNkulunkulu uhlulekile ukumela indaba yakho. uNkulunkulu uhlulekile ukumela iqiniso. Sibonile abantu bekhuluma amanga. Sibonile abantu bekhuluma izinto ezamachile ezamanga. Sakholwa amanga kunoma sikholwa iliqiniso.
Maybe we need to admit and say, Lord Jesus, I have been pretending. I have been believing the lies and everything that was said instead of you, Lord Jesus.
Kaningi ngivela sengathi ngiyabathanda abantu ngikanye nabo kanti asikho isitha esidlula wena kulokho.
How often have you come along and it looks like you are supporting and you are one with the Lord's people, and yet there's no greater enemy than you?
Basetafuleni badla ukudla kokugcina uJesu uyakhuluma lo chophoza isinkwa kanye nami la esitini nguye ozongibethela.
And when they are together seated at the table, the Lord Jesus says, the one who dips his bread in this cup with us is the enemy.
Usungabuza umbuzo nalapho Judas awubona awuzo kodwa pho uma inhliziyo sigcwele kubi noma ungakhuluma iqiniso elinjani alisezwakali. Gwinye amanga, ugwinye walahla, ngoba abanye benu nihleli lapha nje nilahla abantu abaningi, nisola abantu abaningi, nibalahlile, hayi ukuthi nibalahlile, nibabethelile esiphambanweni ngaphandle kokuba bayiphendulele.
And we say, oh Judas, why did you not wake up? Why did you not understand? But if a heart is evil, you are blinded, and all you can do is find fault with others. The way that you speak about them, you have even crucified them already with your words.
Ogcophoza isinkwa kanye nami nguye qobo lwakhe ozonginikela nozongikhaphela.
To the one that will dip his bread in the cup together with me is the one who will betray me.
Bayabuzana abafundi zwile enkonzweni ka 3. Bayabuzana abafundi ngabe yimi Nkosi? Ngabe mina na? Ubona mina Nkosi?
We heard this afternoon at 3:00. The disciples asked each other, is it I? Lord, is it I? Is it I?
Kuyiqiniso. Abanye babebuza ngeqiniso. Kodwa khona ababezenzisa okwenzeka izinto ngabo babekhona etafuleni likaJesu.
There were those that were asking earnestly, but there were those that knew they were just being hypocrites.
Kodwa lo chophoza isinkwa kanye nami ngamanye amazwi ngathi ngabe kuthiwa akazalwanga ngoba maye ukufa kwakhe.
To the one that dipped the bread into the cup with us, oh woe, it would have been better if he had not been born.
Lana kwakumbikwa uqondile wenkosi yethu Jesu ebatshela ngokusobala okuzokwenzeka. Uma kwakukhona kwangalungile kwakufunakala ukuthi umuntu ayiqondise ukuthi hayi inkosi impela sengithengekile, impela sekonakele. Namhlanje ekhuluma uJesu ngamandla angakanani, tholakala ukuthi umuntu uqhubeka nezono zakhe, uqhubeka nendlela yakhe, uqhubeka nempilo yakhe embi, engamtuse engamdumisa uNkulunkulu.
This was a clear message from the Lord Jesus, and we ask, why didn't Judas wake up? But even today there are those among us who hear this clear message and yet you are still wallowing and living in your sin.
Namhlanje uJesu uyakutshela ngalento esenhlizweni yakho. Ngalento esenhlizweni yakho. Ziphikili lezi uyangibethela ngokwesibili. Ngalezi zono ophila kuzo uyangibethela ngokwesibili. Ngalolu laka lwakho olungaphela enhlizweni yakho uyambethela uJesu ngokwesibili. Lokhu kungathetheleli kwakho okwenzayo, ubhizi, uyambethela uJesu ngokwesibili.
And even today the Lord is saying, those lies in your heart, you are crucifying me a second time. Those sins in your heart, that those grudges, that unforgiveness, that anger, we are crucifying the Lord once again.
Wena mntwana ongalalela abazali, wena oqhubeka nempilo yakho, wena ingqondo yakhe sathunjwa, yathunjwa uSathane, inhliziyo yakho yathunjwa, yikho namhlanje uyisigqila sezithombe zabanqulu. Uyitika ngezithombe ezimbi. Yikho ebusuku mawulele ihlazo namachilo eniwenzayo.
And you, your heart that has been stolen away, your heart that has been, your mind that has been taken captive by the evil one, you are embondaged. Even at night you cannot go to bed without having looked at pornography, and that is what is what rules your mind.
Kuyiqiniso, kuyiqiniso, mubi TV, mubi, kodwa hey, nansi indaba lama-gadgets lawa, ama-cellphone azosifaka phakathi esihogweni.
It's true, TV is something terrible, but these gadgets, these cell phones, they are the ones that will lead us into hell.
Umdala mama, umdala mkhulu, kodwa lento yenzayo ikufanele umdala bo. Umdala. Hawu mntwana kaNkuluNkulu, mzalwane, usahlushwa izinkanuko zenyama ngoba vele uyifita ngalezi zithombe zabanqunu, uzosizakala kanjani?
Oh, to our mothers, you are already grown up. Even to our grandfathers, you are grown up. And yet, you are still burning with lust. And why is that? Because you are feeding your souls with these pornographic pictures.
Awunali ithuba lokuhlala phansi nabantwana bakho manje nifunde iBhayibheli nithandaze ebusuku. Hayi, alikho ithuba, kodwa nomakhala ekhukhwini usaqoma yena.
You don't have time to take the Bible and to read with your children. But, oh my, you've got so much time for your cell phone. You are married to your cell phone now.
uyabuka nje abantu behamba umlangaza shayiswe izimoto uyakuphezi la uyashetha uphezi kuyangena ongenayo okuningi kuyamngcolisa kuyambulala umuntu
and someone is walking the cars will come they will knock him over oh all they are busy with is what's coming on their phone and everything that's coming in is evil and it will break them down
ogcophoza isinkwa kanye nami nguye kanye uzongikhaphela
he who dips the bread into the cup together with me is the one that will betray me
ohlezi kanye nami lakazwelani nami uyena ongikhaphelayo
The one that is here with us, but is not one with us, he will betray us. The one who will betray me is not from outside, but from inside, and is a danger. To the one that smiles so greatly is a danger.
To
the one who I say is so close, I am safe. He is the one who is jealous of you and he is the one that will betray you. Judas' heart had become rock hard. Nothing came in. Friend, maybe your heart is turned hard. And why is that? Because that of the devil has entered your heart. Your heart is hardened. God's word cannot enter anymore. What is it that causes your heart to be so hard? What causes you to be so hard about matters of the Lord Jesus? Or that you don't have time and you are lazy regarding that?
Kade sitshelwa kuthiwa nazi ikhali zamaKristu. Tholakala ukuthi umKristu akana iBhayibheli. Mzalwane, awuna iBhayibheli. Omunye noma likhona alifundwa. Kusizani kuba nalo kodwa awulifundi. Ikhambi likhona lokusizakala kwakho kodwa ulisebenzisi uzofa nalo. Uzobhubha nalo. Uzongena esihogweni nalo uliphethe ngoba likwenze lutho ngoba nawe wenzi lutho ngalo.
We heard about the weapons of faith that can be gotten. But do you not have a Bible? But maybe you've got a Bible, but you don't read the Bible. You don't get sustenance and life out of it. You will find that you will enter into hell with the Bible in your hand if you don't use it.
Bazalwane, uma siza kule mkhosi yeinkonzo, bekumele ukuba siyayihlelela thina. Siqoqa imali yethu, siyayibeka njengabantu basemagatsheni. Uyayibeka imali hawo soqasha itekisi yethu size enkonzweni sizoba kwethu esikuthandayo nesiphila ngakho kodwa hawo tholakala ukuthi abantu kulokho kusiza bona bahudula inyawo awekho amavila njengamavila abantu abakholwayo bengafuna ukukhuthalela izinto zikaNkulunkulu
We know that we will have services on a weekend like this. Already you should have started planning, putting money aside, seeing how that as a branch you can come together and how you can travel together. But oh, when it gets to that which is life for your soul, oh, are we lazy regarding that?
Because
of time, let us carry on.
Elinye iphuzo bengithi silibuke la. Awu abafundi baka Jesu babemthanda kodwa kuningi ababegeja kukho.
Another point that I wanted us to look at. The disciples of the Lord Jesus. Oh, did they not love the Lord Jesus? But there was so much where they missed the mark.
Uhluphekile uJesu. Uhluphekile. Ufisa ngabe babonke abantu bayayizwa lento ayizwayo. Bayayibona lento ayibonayo. Kodwa inyama ibuthakathaka. Umoya uyavuma kodwa inyaka ibuthakathaka.
The Lord Jesus is troubled. He wants them to see that which he is seeing. The spirit is willing, but the flesh is weak.
Ababhizi ngakho bona. Babhizi ngekhulu. Ubani ozoba mkhulu manje?
What they are busy with is positions. Who will be the greatest?
How? Ngalesi sikhathi ulibela ma position kunalokho uJesu akuzwayo. Awunandaba nokuhlupheka kaJesu. Awunandaba nokufa kwakhe. Ubani ozoba umphathi wethu manje?
At this time, none of them have any feeling for the Lord Jesus in his suffering. Oh, now they are busy. Who's the one that will be the leader among us?
Siyathanda ukuba bakhulu. Siyayithanda izinto eziphakeme. Siyathanda ukukhuluma ngazo. Siyathanda ukuba sibonakale sile emafwini.
We all want to be great. We all want to be respected. We want to be seen as people up in the clouds.
Kodwa uJesu uyabakhuza. Akukhona ukwenza lokho. Abasezweni bayakulangazelela kabi lokho. Kodwa nina kumele ukuba ningene kulokho. Akumele ukuba nilibale lokho nina. Libale izikhundla.
The Lord Jesus says, that is nothing for you. You should not be busy with position. That is what the world is busy with, but not you.
When abana ukuthi bani manje uzoba mkhulu, uJesu uhluphekile yena, ubuka ukufa kula eduze. Hayi labanye baboni leyo ndaba. Ubani ozophatha manje? Ubani ozoba mkhulu?
The Lord Jesus, his dying is close at hand. None of them are concerned about that. They're concerned about who will be the leader, who will be the greatest.
UJesu uthi lo ufuna ukuba mkhulu akabe ngomncinyane.
The Lord Jesus says, he who wants to be great, may he be the smallest.
Ufuna isikhundla, ufuna ukuba phezulu, yiba isikhonzi sabo bonke.
You want to have a high position, be a servant of all.
Thanda ukuba le mafwini, ehlela phansi.
Want to be in the clouds? Come down to earth.
Yes, Zacchaeus, emthini.
Zacchaeus, come down from the tree.
Yes, ngiphakamisene uyibona uphezulu usemthini kwelenyoni, buyela phansi.
Come down from that high and lofty position up with the birds. You come down.
Also, awuyena odinga ukukhonzwa, kodwa wena omele ukuthi ukhonze.
You should not be served. But you should be the one who serves.
Siyambonga baba mfundisi uStegeni. Wasifundisa okuningi.
We are so thankful for Reverend Stegeni who taught us so much.
Ngempilo yakhe noma kukhona okunye isikhulu ekukhuluma kodwa ngempilo yakhe ayikhuluma indaba eziningi impilo yakhe.
There was much he spoke, but his life spoke so much more.
Kusho ukuthini ukuba isikhonzi sabo bonke?
What does it mean to be a servant of all?
Kwakulula kubaba adele ikamelo lakhe, adele umbhede wakhe, ededele abanye ukuba bangene, elungisela abanye
It was easy for Baba to leave his room, to leave his bed, and for others to come in. It was no problem to him. To have a certain position or to be known as this, it meant nothing to Reverend Stegen. But to be a servant of all and to serve others and want the best for others, that's what we know of him.
Namanje sifundiswa lokho. Usujaha indaba epha endawo ephambili. Usujaha ukuba mkhulu. Mawufuna lokho, iba ngomncinyane kunabo bonke.
And even now, we are taught this. Do not look for comfortable places and better than all. If you want to be the greatest, you be a servant to all.
Mawufuna ukuba kuleyo ndawo, funda ukuthi kuyini ukuzehlisa nokuzithoba.
If you want to be in that place, understand what it means to humble yourself with humility. What does it mean to be humble? What does humility mean?
Thanda kuphi wena? Ufuna kuqala? Ufuna kuphakela wena kuqala? Ufuna iqathe elikhulu? Bengalamba bonke mangidle mina nje. Hawu inhliziyo yembi kaSathane. Moyo mubi. Okuyifunelwa kwakho. Anginandaba nomunye umuntu. So long mina ngitholile ivangeli kaSathane lelo.
What do you want? Do you just want to be the first? Do you want to make sure you get a big helping or you get the biggest piece of meat? What does it matter if the others don't eat? Are you just busy with that, looking at yourself? That is what the devil brings in.
Nanku mahluko wevangeli lenkosi yethu Jesu. Lasifike sibe nomahluko khona. Qhubekela wena phambili. Khosheka wena. Nikezela omunye ithuba. Hlehla wena. Musa ufuna uhamba phambili njalo. Hawu nina futhi ninenizingane. Ngithanda kabi ukugijimela kokuphambili. Ngithanda kabi. Ngifuna ukuba phambili kulayini. Imina ngifuna ngiphakelwe kuqala. Awuphele lo moya kusebenza umoya kaJesu.
The gospel of our Lord Jesus teaches us. Please come ahead of me. I will go back. You are always thinking of the next person. Not like the children that always run and want to be in the front of the queue. That is not what you must long after.
Uyazwelana noJesu ekuhluphekeni kwakhe. Esesiphambanweni ebona isiphambano siseduze kwakhe. Noma wena unaka into zakho. Unaka ibusiness yakho. Uhluphekela into zakho. Uhluphekela imali yakho. Abanye noma babiza uJesu abana ndaba. Ngizokwenza njani ngemali yami? Ngizokwenzani ngalokho? Hayi ngahlukana nakho konke kodwa hayi imali yami. Hayi so wami izokubamba imali yakho uze kube sesihogweni.
Do you see the Lord Jesus hanging on the cross and you wanting to be a support to him, wanting to be close to him? Or are you just busy with your business and you want yourself to prosper? And your money, oh, the money that you love so will be the end of you.
Akusona isono ukuba nemali. Isono uthando lwemali.
It is not a sin to have money, but the sin is the love of money.
Angithi le mali yakho uyithanda kangaka nje. Akakaze umnikele uthu Jesu. Okweshumi kwakhe angazumnikela utho. Hayi ngeke nginikele ingani banakho kuningi. We mame. Qiphi ikolo.
You love your money so. When have you given your part to the Lord? And you say, Lord, this is yours. You say, oh, I've got so much money, but has any of that money ever gone into God's work?
R100. Uhlulu kipu 10 rand unikeza uJesu imali yakhe. Hayi mhlobo wami usasele emumva. Awumnikelele uJesu. Abanye bathi hayi kwasiza abantu anginikelwa asinikele we mame. UNkulunkulu ufuna kwakhe. Ufuna kwashumi kwakhe. Akubizo usiza abantu. Funda iBhayibheli lakho uzokuthola.
You have 100 rand. Where does that 10 rand that belongs to the Lord? Have you ever given that? Or do you say, oh no, at Kwasizabantu we don't give any money. The Lord requires his money, and we read it in his word. When have you given your tenth to the Lord?
Mhlawumbe sizobona sihlupheka. Sizohlupheka. Siphinde sihlupheke. Kube ukuhlupheka.
Maybe you say things are so difficult. We are struggling. And you will keep on struggling until you give the Lord what is His. Maybe we have the money, we start splitting it that for that, for that, for that. Where's the Lord's? Oh, we'll see next time. We'll see next month. If you are stingy to the Lord, He will also not give you what is yours. We need to be in that which is the Lord's at all times.
Abafundi babelibele, belibele, ikhundla, ubhekene nonqamlezo uJesu, ubhekene nokufa, abayiboni lento, abayizwa. Njengoba nawe mhlawumbe uhleli lapha uzwa kuvala amadimoni lapha endlebeni.
Here we find the disciples arguing about position, and yet the Lord was on his way to Calvary. That is what he was busy with. Maybe you are seated here and nothing is going into your ears because the demons are closing your ears.
Masenyanga sekugcineni. Kuthiwa uJesu esesiphambanweni.
As I
memeza ngezwi elikhulu.
As I draw to an end, when the Lord Jesus hung on the cross, He shouted out in a great voice.
Ezandleni zakho Nkosi ngiyawubeka umoya wami.
Into your hands I commit my spirit.
Emva kwalokho wafa.
Thereafter he died.
Kuthiwa kwenzeka lapha. Kwazamazama umhlaba. Kwaqhephuka amatshe. Kwabamnyama ezweni. Othuthumela umhlaba lono fayo akafani nabanye lono thwala izono zethu akafani nabanye uNkulunkulu lo uqhamuka ezulwini impela.
Thereafter it was dark. There was an earthquake. The rocks were split. The one whom we serve, the one who is from heaven, our Lord, is not like any other.
Okunye ukuthiwa kwenzeka isihenqo sethempeli sadabuka kusukela phezulu kwaze kwayoshaya phansi.
And the curtain to the Holy of Holies in the temple tore from the top to the bottom.
Okungukuthi ivulekile indawo. Ivulekile indawo engcwele ngcwele. Nathi sesingangena manje.
Signifying that the Holy of Holies has been opened up that we can also enter into.
Lifikile ivangeli lenkosi yethu Jesu Nathi sesingalamukela manje.
The gospel of our Lord Jesus Christ has come, and we can also receive it.
Ifikile insindiso pheleleyo, nawe usungangena manje.
A full salvation has come, and you can also enter into.
Indawo engcwele ngcwele bengangeni noma ubani abakhethweyo bengeke kwenzeke kube noma ubani kodwa uphelile lo mngcele ngena nawe.
The Holy of Holies was not for anyone to just enter, but now even you are able to enter.
Nawe obuyibona ukude angifanele ngangena nawe namhlanje ngena kule ndawo engcwele ngcwele uJesu uthi nawe uvulelwe.
And you who were far off saying I do not deserve it, even you today can enter into the Holy of Holies.
Uphelile umngcele abathile kuphela thina ngeke sikwazi ngena nawe ithuba lakho ngena kulomkhumbi ngena kule ndawo engcwele uJesu asibizele kuyona.
No more barriers, no more borders. We are called to enter into this ark, to enter into this holiness that God has called us to.
Lifikile ivangeli, fikile umusa odlula konke kaNkulunkulu. Ngena nawe, owakho nawe lo musa kaNkulunkulu.
Grace has come. Mercy has come. That is for each of us. Oh, why do you not also enter in?
Nale nkazimulo ayikhethile abathile. Nawe ngeyakho buya. Sondela. Buya ngena. Ubalekelani, usalelani wena.
This glory that others are in, you have also been called. Why are you waiting? Why are you lingering?
Umanyiwe usalelani wena sekulunge konke amatafula amhlophe ngena nawe uhlaleleni ngaphandle dabukile isihenqo sasezulwini sidabukile isihenqo ivulakile indlela uhlaleleni ngaphandle.
You have been invited. The tables have been set. White cloth all over. It is open. The curtain has been torn. We are able to enter. Why don't you come?
UJesu ushilo ngokusobala. Kuphelele. Kuphelelisiwe. Ngena nawe. Ngena.
The Lord Jesus himself has said, it is finished. It is complete. Enter. Come and enter in.
Ifikile insindiso epheleleyo. Lafika ivangeli lenkosi yethu Jesu. Ngena nawe. Lamukele nawe. Ulikhahlelelani. Uliphikelani. Inhliziyo yakhe yavuma kodwa unqabelani. Uzokhuluma uthini phambi kaNkulunkulu ekunikeze lonke ithuba. Uyanqaba namanje.
Full salvation has come. Why do you not take it? Are you still kicking against it? Maybe your heart is willing, but you yourself do not want to come. What are you kicking against? Come, enter in.
Ubalekelelani lo musa ongaka kaNkulunkulu.
Why are you fleeing this great mercy of our Lord?
Kule ndaba yeNkosi yethu Jesu iyambangalisa. Awu wena ongakholwa waphuthelwa. Wena ongakayinikeli kuJesu wayiphuthisela ngoba umnandi bokholwa uJesu.
The matter of our Lord Jesus is wonderful. It is so great. You are losing out if you do not come.
Ngena ebungcweleni. Ngena ebungcwelengcweleni. Nawe usunethuba manje. Ulibele yini?
Enter into holiness. Enter into the Holy of Holies. Your opportunity. What are you waiting for?
Ngiyabonga.
Thank you.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalamazwi esesiwazwile.
We thank the Lord very much for these words that we could hear.
Inceku yeNkosi iphetha ngokuthi ngena isikhenqo sidabukile ngena ngena emngcweleni.
The Lord's servant has ended off with saying the curtain has been torn. Enter in.
Lamazwi esesizwile ngikhole ukuthi nawe uhlezi phansi utholile okwakha kekho ongazizwelanga uNkulunkulu ekhuluma naye.
As you are seated down, I trust that even you, all of us, have received from the Lord what he wanted to give to us.
Leli lizwi kube ngathi lisha kumina ngiyaqala ukulizwa lapho lifundwa.
This word seemed to me new, as if it was the first time I'd ever read it.
UJesu eqala ekhuluma nabafundi bakhe bebuza ukuthi sokulungiselelaphi iPasika na.
As the Lord was speaking to them and telling them what to do, and they asked, "Where shall we prepare the feast for you?"
Uthi hambani ngabona ukuhlela kwenkosi uJesu konke sekuhleliwe. Ba uthi nizohlangana nomuntu ethwele imbiza kube kanjeni ithole ithole konke sekuhleliwe bona basathi baqala phansi bahlela.
The Lord told them exactly how they would find it. He told them that they would find the man carrying a jar of water, and they went and they found it exactly as he had arranged it.
Ngaze ngacabanga ngathi sila sonke sizolalela izwi lenkosi uNkulunkulu esihlelele ukuthi sizoba la sizozwa lamazwi sesizwile.
And I thought of all of us who are here, how the Lord has arranged it that we should be here and that we should hear words such as these.
Lapho sebefikile bese kamelweni eliphezulu uJesu wakhuluma amazwi abanyakazisa bonke abafunda akekho nganyakazanga ngamazwi awakhuluma.
As they were seated in the upper room, the Lord spoke words that moved all of them that were listening.
Etomunye phakathi kwenu uzongikhaphela.
That one of you amongst us will betray me.
Bonke banyakaziswa ilamazwi.
All of them were moved by those words.
Thina ihlobo zama sinyakaziswa ngani lamazwi esiwezwilelana. Inhliziyo zethu sonke azinyakaziswa ngani ngalokho esikuzwile manje.
We, brethren, all of us, have we not been moved by these words that we have heard tonight?
Amazwi akhulumile asinyakazisile sonke, yilowo naloyo wayibuza ukuthi mina Nkosi yami ngimiphi maqondana nawe.
These words have been spoken to us and they have moved us. And I trust all of us have asked ourselves, Lord, where do I stand in connection to you?
Inceku kaNkulunkulu ikhuluma engeke ngakuphindaphinda ngikhole ukuthi sonke sila kusithintile enhlizweni zethu.
As the Lord's servant was speaking, and I won't repeat it all, I trust all of us that were seated here were moved by what he said.
Uzokwenzenjani ngalokho?
And what will you do about that?
Uzolithatha lelithuba lokungena uyilungisa indaba yakho namhlanje kusihlwa.
Will you take the opportunity to enter in and put your life right?
Nomuzozibona ukuthi ngingcwela ngilidinga ithuba angidingi ukuqhubeka angidingi ukuthatha isinyathelo ngalamazwi.
That you'll put your life right with the Lord, or will you say, all is well with me, I don't need to do anything
akekho phakathi kwabafundi benkosi uJesu onganyakaziswanga yilamazwi uJesu awakhuluma.
None of those who were seated with the Lord were not moved by that what the Lord said.
Thina njoba sila ukhona onganyakaziswanga yilombiko esuzwile ukhona ungathintekanga enhlizweni yakhe ngalokho esikuzwile uNkulunkulu ekhuluma nathi namhlanje.
We who are seated here, were we not all moved by this which the Lord's servant spoke to us as we heard what he said?
Usihlelele njengoba ahlelela abafundi bakhe ukuthi baye ekamelweni eliphezulu. Nathi usihlelele ukuthi sibe la sizwe lombiko sithintwe yilamazwi asekhulumile nathi.
He arranged for them that they should enter the upper room and prepare as the Lord has arranged for us that we might enter in.
Sizolisebenzisa leli thuba na sihlobo zami.
Friends, are we going to use this opportunity?
Kwangathi lona loyo angalithatha leli thuba
alisebenzise uNkulunkulu ukhulumile nathi wasinyakazisa enhlizweni zethu kube ngathi lona loyo angalithatha ithuba ayilungise indaba yakhe angene kule ndawo engcwele ngcwele.
May each and every one of us use this opportunity, each and every one of us, to go in into that what the Lord has prepared for us.
Sicela uBaba Dube azosithandazela.
We'll ask Bob Dube to come and pray for us.
Shall we pray?
Lord, he who has an ear has heard that he should enter into the door of salvation. You who sent your Son to die for us so that we might be saved. Lord, you have spoken to us, and we have heard. May it be that we take steps. None have the privilege that we have, that we might hear a sermon like this, that leads us to live a holy life. May it be, Lord, that we live that life and that we would not be like Judas, into whom the devil entered. And where the devil has come in, that Jesus would come and help him. Reign, Lord Jesus, in our hearts. That we might feel and sense and know that salvation, and he who hasn't, that they might. That those who have received this salvation would know how wonderful it is to be called child of God. May it be like that in our lives.
Amen.
Amen.